futhi lokho akwenzi ngiyomthola nini umaqondana mina wokuye wangiphinda futhi lokho akwenzi ngiyomthola nini umaqondana mina sebemthathile nalo bese ngithembele kuye kanti ngiyomthola nini umaqonda uphinde wangishiya nalo bese ngithembele kuye kanti ngiyomthola nini umaqonda wongiyomthola nini wami mina umaqonda wongiyomthola nini wongiyomthola nini wami mina umaqonda wongiyomthola nini ngabe batholakala phi abakwazi ukubekezela ngabe batholakala phi abanothando lweqiniso ngoba bangakithi sebethathwe wonke ngoba bangakithi sebethathwe wonke ngoba bangakithi sebethathwe wonke ngoba bangakithi sebethathwe wonke wongisizeni ningifunise umuntu omuhle okwazi ukubekeze wongisizeni ningibhekise umuntu omuhle unothando lweqini wongisizeni ningifunise umuntu omuhle okwazi ukubekeze wongisizeni ningibhekise umuntu omuhle unothando lweqini
I'm